kanala zamusajja kwafunya alayira talikola malala alifa njagala kana kawala kabulenda kakuba ekimyaso kalina maaso malungi akabina kabala kiroddo kana kawala kabulenda kakuba ekimyaso kalina maaso malungi akabina kabala kiroddo bulenda wankuba amazima okubaka olwompulira omuliro omutima gubeera gutujjirira gwo buli kaseera gwagala abatesi badda ku mbirigo abasinga kimanyi basattulula laavu yabalema baali bafere nnyo ono wange mwawufu ku balala laavu tagifera mwesigwa
Bujirumisa kudiba ya kapa Akwa tempola